namhlanje insuku zingu 16 kuJulayi ku-2019 ngisathelela ithuba amlaleli ngibingelele kuzona zonke indawo lafinya khona ke imsakazo yomphakathi esifundazweni ke saKwaZulu-Natal elamke emlaleli igama uSilindile wakaBhengu kanti osuna namhlanje sikhona la eShamthetho saKwaZulu-Natal eMgungundlovu bathi ke ikandonga ibomvu lokuzilapho ke samba nomnyango wezokuthutha ukuphepha kanjalo ke nokhumanisa umphakathi esifundazweni ke saKwaZulu-Natal okumnyango ke lomlaleli oholo yena umhlonishwa ubaba umxoliswa kaKhawunda nokusuku olukhulu ke lapho ke kuzothula khona ibudget singasho ke ngesizulu ukuthi ke uhlahlo mali siyazi ukuthi ziningi izinto eziqhubekayo ngaphansi kwawo ke lomnyango kodwa ke ngenhlanhla sinayo umphathiswa esothe nje ukuxoxa naye kafushane siqale ngokuthi futhi simbongele ukuthi siphinde futhi sibe kanye naye emva kwalo ke ukhetho kuyoshoko ukuthi imsebenzi iyabonakala asikwamukele umphathiswa
sibonge emangcolosi sibingelele nabalali bemsakazi womphakathi siphinde sizibongele futhi ukuthi abantu baphume ngobuningi bayovota bavotele ukhongolose ingakho nami namhlanje ngisabuyile ngise umphathiswa ngoba kuthi abantu abavotanga kahle ngabe asikho lapha njengohulumeni.
Alright, siyabonga kakhulu nathi. Mphathiswa ngizwile ke namhlanje ke uhlahlo mali. Selokhe liqale ke ngesikhathi sasekuseni kuphinde futhi kwaba ihlandla ke lesibili. Ezwile ke kodwa ke sigxile kakhulu ke kuhlahlo mali lomnyango ke wezokuthutha. Ngizwile ngathi ke isiqubulo senu enhamba ngaso ke sithi ke transforming and transport sector, growing the economy for the job creation. Mhlawumbe nje usithatha usibeke ukuthi ke lapho mhlawumbe umnyango uchaza ukuthini?
Mawubheka ku National Development Plan, State of the Nation Address, State of the Province Address, zonke lezi zinkulumo nemqingqo kuyiyona elawula ukuziphatha kwethu nokwenza imisebenzi. Iyakubalula kakhulu ukuthi okubalulekile njengamanje okuyi-priority kahulumeni economic development and job creation. Ngoba awukwazi uku-address ezinye izinto uma ukhuluma nge-unemployment, ukhuluma ngama-inequalities ne-poverty, uma ngabe ungakubeki oqhulwini lokhu. Yingakho nathi njengomnyango uma ubheka-ke i-theme yethu igxile kakhulu ekuthenini. Let us transform this sector because le sector yakwa-transport umkhakha lo wezokuthutha, umkhakha lo onama-subsectors amaningi, ezasemanzini, maritime, ukhuluma nga-aviation, nezamabhano ehamba emkhathini, ukhuluma lapha ngendaba ze-land transport, ukhuluma nge-railway, wonke lokhu, ukhuluma ngamatekisi, yonke le mkhakha, kakhulukazi namabhasi, yonke ke le mkhakha uyabona ukuthi ine-potential ukuthi ikhiqize amathuba omsebenzi amaningi. Kodwa obengenzeki ngaphambili, esifuna kwenzeke manje, obengethula umbiko sesihambe kangakanani, ukuthi uma ngabe njengohulumeni singayi-coordinate lezi nhlelo, sizifake futhi nakwi-private sector ibe ingxenye yenguquko, ngoba imithetho noma inguquko eyifana njengokuthi sonke fanele ama-BE codes sikwazi ukuthi sibonakale ukuthi siya-responda yini kuona ngokwe-National Transport Charter. Akushiwo uhulumeni kuphela, kushiwo ngisho iy'nkampani ezizimele. Ngakho ke lo msebenzi ke yilo sesiwuqalile ukwenza ukubaxhumanisa sihlangana nabo so that wonke umuntu osebenza kulesi sifundazwe azi ukuthi uma ukhuluma nge-transport sector we are well coordinated nemkhakha kahulumeni, ama-public entities, o-SANRAL, o-PRASA, o-Transnet bekwazi ukubengene ngaphansi kwalolu phiko e-CDB i-council okuyiyona ke ezoqhubaka manje inhlelo zikahulumeni ney'nhlelo zokuthi nothuthukisa ushintshwe nakuma private companies akhona kusifundazwe KwaZulu-Natal. Kodwa isabelo sethu 10.8 billion sigxila kakhulu ecoordinating infrastructure kakhulukazi kukhandwa kwemigwaqo ukuqinisekisa ukuthi sifaka amabridge lapha emphakathini engakwazi khona ukwela kahle. Siyafisa ukusho ukuthi kulonyaka wezimali esikwona sizokwakha amabridge awu 19 lawo mabridge awela kakhulukazi imoto nomphakathi nemfuyo wonke umuntu ukuqinisekisa ukuthi impilo siyenza ibe lula endaweni eyisemakhaya. Nizwile ke mangenzi sethulo lapho ukuthi senze i-reference kwi-previous administration, 50 administration ukuthi kungakanani esikuzuzile sakwenza kulesi sikhathi sale minyaka emihlanu edlule. Namanje futhi njengoba siqala le administration yesithupha sizimisele ukuthi lapho singakafinyeleli khona siqhubeke sifinyelele khona. Kodwa uma uhlezi KwaZulu-Natal, uzalelwe lapha KwaZulu-Natal, usazi kahle lesi sifundazwe, usungathi uma uye endaweni eyisemakhaya ubone ukuthi hayi engathi ngingaduka ngisho uduka manje ngoba sekunemigwaqo yetiyela ama facilities akhona manje endaweni ngoba thina isabelo zimali sakwa transport sispenda kakhulu lemali yomphakathi endaweni eyisemakhaya awusitholi sibaningi koThekwini ikhona imisebenzi esenza koThekwini endaweni eyisemakhaya eThekwini kodwa sigxile kakhulukazi kulabo masipala abaningi othothi abanayo icapacity banemigwaqo eminingi edinga ukulungiswa ilapho ke sigxile khona okunye futhi sikcoordinate ukuthi senze siqiniseke ukuthi ngokwama transport regulations kunama regulations asegazethiwe aphuma aphumela emphakathini umphakathi uthola inotice yawo aseyasebenza manje lawo ma regulations inhloso yakuthi kwi taxi industry sikwazi ukubuyisa isithunzi sale industry sikwazi ukuthi silawule ngendlela ekufanele sibambisane ngayo nemboni ukuthi sikwazi ukusebenza ngendlela esemthethweni kokunye ekufaka phakathi lokho ukuthi lokuqoqo kwemali kungaze ukuthi lezi imali iqoqwa abane iqoqelana so ngalama regulations ngokubambisana nemboni sizokwazi manje ukuthi kungabe khona umuntu omane aqoqa imali rank leyo mali inga accountela ukuthi izosebenzana izoholela abantu abangaki izolungisa liphi office maintenance liphi office ilungise ziphi izinto ngoba lokho kukodwa bekunomthelela ukuthi udlame ema taxini liqhubeke lube khona ngakho ke masivale lezo zinto sayikhulisa industry futhi njengamanje siyayisekela thina lapha kwaZulu Natal njengomuntu kwaZulu Natal iyangena lapha emabhasini iyangena emkhakheni wamabhasi ngoba sifuna kwayona siliqale uhlelo ukuthi siyithuthukise manje igcine sizenzela imisebenzi ngaphakathi kuyona ikhiqiza amathuba amasho omsebenzi so uma ngabe singenza nje uzinzo senza ukuthula kule industry sizokwazi ukuthi siyithathe siyise kwamanye ama levels ngapha kwa community safety sivumelene ukuthi kulesethule besenza namhlanje besazisa umphakathi ukuthi asizukuhlala abantu bakithi bebulawa ubugebengu kodwa futhi ingabe khona okwenzakalayo kodwa kubalekile ukuthi sidinga wona umphakathi uqobolwawe ingakho sethule sithi sizongena kwecampaign ethi uMasakhane uMasakhane yilakho nefanele sikwazi ukuthi nemiphakathi sibonisane ngezinto okuyizona eziholele ethini ubugebengu bande ezinye zalezo zinto nje ezenza ubugebengu bande ukuthi kwabona abantu bengafuni ukuphila on positive attitudes and behavior kube nama societal values asakha isizwe ukufaka phakathi kulawo ma societal values ukufaka phakathi ukuthi uyithenga kanjani into ebiwe awukwazi ukuthi uyithenga into ebiwe ngoba wena mawuthenga into ebiwe wandisa ubugebengu wena ufafazayo mabe lokho bethenga lezi zinto abantu ezintshontshwayo ziyanda igebengu mabe nganciphisa abantu ukuthenga zizonciphe igebengu so into nje iscience le eclear yebo lo munye unyawo malishona phansi lishona phezulu ama dialectics lawo so malishona unyawo lutlut nomunye ethi nami angisathengi emaseleni nobugebengu buzoshona phansi kodwa mabe qhubeka abantu bevula imarket eyigebengu abantu baqhubeke bengabamba iqhaza emphakathini yabo izikole bezidedele ziisolate emphakathini kube yama island kungabi khona umuntu oyikhathazayo ukuthi ingane zakulisa isikole ziyiphethe kanjani ngakho njengomphakathi kungani soze silinde amaphoyisa kungani singangeneleli njengemphakathi ukulungisa isikole sethu ngoba isikole akusona sikahulumeni esomphakathi so nezikhungo zomphakathi ibhedlela nakho konke lokho kunyukwakhe uhulumeni ukwakhe igameni lomphakathi so sifuna ukuveza lokho ukuthi sizobambisana kanjalo kodwa umsebenzi wethu wokubheka amapolice tha wenza umsebenzi kuyiqiniso ke ukuthi amapolice station awekho sesimweni kuyiqiniso futhi ukuthi imoto azamapolice ezinye azikho sesimweni ezinye isemagarage singakho sikwamukele ngelikhulu kusasasa okushiwo ubaba unqonqoshe ubheka icela ukuthi njengamanje ukulungiswa kweimoto zamaphoyisa kuzoyiswa lapha emalokishini lapha ekuhlaleni emakhaya lapha abantu bekhona kulungiswe lapho iyouth ithola amathuba omsebenzi nale etrainwa lapha ematvets ko mechanics ikwazi ukubuya izoba usizo emphakathini wangakubo so ngalokho uvula amathuba omnotho kodwa futhi uaddress icrime ngoba icrime uyiqeda udinga ukuvula amathuba amaningi omnotho kodwa futhi udinga ukuthi ube ne society ebumbene ene social cohesion abantu abazokwazi ukuthi isizwe asakhiwa uhulumeni sakhiwa yithina njengabantu uqale emndenini mawususuke emndenini uze komakhelwane mawusuke komakhelwane uye emasontweni uze ihlobeni mase kuba umphakathi wonke therefore ke ifocus yethu izobe kulezo zinto ezinjengalezo kodwa sithola isabelo sincane kakhulu njengoba uzwile nje kukhulunywa lapha mangcolosi ukuthi u235 million emncane kodwa khona umncane onjalo izinhlelo esizenzayo ukwakho ukuthula emphakathini la ekuliwa khona eyigodi ukwakho ukuthula embonini yamateki office siyaqhubeka nokwenza lo msebenzi asibhekile imali sibheka umsebenzi kodwa sikubheke kakhulu ukubambisana nemiphakathi na umnyango wezokuthutha maningi ama strategic projects efanele siwenze siwenzele abantu bakithi ukuthi kwakhe kuimboni sivule namathuba ukuthi abantu bakithi bezenzele bona izinto awusekho manje umkhiqizo sowuthenga kulabo abayemela abakhulu sesiqalile uhlelo iyouth njengoba ngikhuluma nawe nje emanguzi iproducer ama new jersey barriers lawa ayovala emngceleni oconcrete laba uvala thi imoto engaweliswa umngcele iyouth leyo sithe futhi mayiqeda leya project iphela sifuna leya youth ivulelwe industry lapha sibambisene no Atia ivulelwe industry ikwazi ukuyikhiqizela yona lezi zinto ingasakhiqizeli ke manje kovala emngceleni isikhiqizela department of transport mawudinga ama new jersey barriers ungayike wathenga laba sebeyimele abakhulu kakhulu sivula amathuba omsebenzi sa intervene sathatha leya mali ebesikhipha kuyona amathenda ukuthi kusike ihlahle emgwaqweni nokhulu selimelile siphinde sivala ama potholes siphinde senze iroad marking sayithatha leyo mali sathi ayiphume kumathenda sayifaka ngapha enhlelweni zomphakathi ukuthi asithathe le youth ewu 4000 engasebenzi siyifake kulezi inhlelo iyona ke leyo youth njengamanje sesiyitrainile nizoyibona ndifaka ama uniform amahle a green yenza umsebenzi ivala ama potholes iclearisha iveg clearance yenza konke lokho okunye kufanele kwenze ngoba lo uhulumeni uthi kunokuthi sihlale sigoqa izandla sikhale songu sithi amathuba omsebenzi awekho akube khona ama interventions eswenza.
Right, sasibonga kakhulu umphathiswa nesikhathi osiphe sona zwileke nangaphakathi bencoma kabantu be-CPF kanjalo nabovuka ibambele ngemsebenzi emihle nenhlelo abayithole kuwona umnyango wezokuthutha. Sibonga kakhulu sithemba ukuthi umsebenzi usazoqhubeka kakhulu futhi.
Sizoqhubeka amangcolosi nabalaleli emakhaya thina sizithunywa zenu ningalisebenzisa igama elingalungile lokuthi nithi kuthina singabahlonishwa. Nibothi kuthina singabaphathiswa bomsebenzi wenu nina bahlonishwa enomphakathi ngoba yinini enivotayo yinini nesifaka emandleni okubusa so yinini abahlonishwa thina siphathiswa into zenu siyabona.
Alright, sasibonga kakhulu kuyena umphathiswa wezokuthutha ukuphepha kanjalo nokuxhumanisa umphakathi esifundazweni saKwaZulu-Natal umphathiswa ubaba omxoliso kaKhawunda kade sichazela nje kafushane ngaso ke isabelo zimali esikhona la eMgungundlovu ngisathelela ithuba ke emlaleli ebese ngibonga kakhulu ngesikhathi nje entsena sipha sona siyabonga.